Sakata, ah, hiyo mikogo mwana samata kidumbwe mini kamata niko timamu na wewe seka baby napo jikoroka mina zidiwa ona mapiga moyo na pungukiwa you and I, you and I, you and I tiba yangu you and I, you and I, you and I, you and I dawa yangu you and I kasi twende slow down, slow pole pole slow down slow, you and I slow down, slow, me now slow down, slow, baby twende slow down, slow, me now slow down, slow.
Toto na voaga kama mwanga flani, na vyo itingisha menyo biriani. Kumba kama kahuno la chumbani, wazi wa shaka shaka ni mumifukwani.
Wanda baby unavorantum, umepanda beya bariza kovijiji. Ata story zote za mujini uko Instagram kumepambwa na mimi na uyu mikipofu usinishike mkono ishi nami uje ukule vinono mambo iko huku masopengo ana meno nye panga butu anatambia maneno aya ulivyo kama hujazaliwa aya hapa nilipo kama ninapa kasi twende slow down slow pole pole slow down slow you and I slow down slow me now slow down slow baby twende slow down slow me now slow down slow
toto na voaga kama mwanga flani na vyo itingisha menyo biriani kumba kama kahuno la chumbani wezi wa shaka shaka ni mumifukwani toto na voaga kama mwanga flani na vyo itingisha menyo biriani baka maka huna la chumba wazi wa shaka shaka ni mumifukwani.
Dream big.